Roɓego nayi ene gollida e safare loktorore ko soktete do laabi ngam e keɓa e paya to an loktoroje ɗume jiiɗa e majjum.
Ɗum farratinino sabu ono rafi andal noon seni jomum no anduno fuu wattano noon endam sabu jon on seni jomum hoƴi safareji goɗɗo ngam batte ɓeydude hon teddirka ɓandu mum na wadde heɓa faya waɗa ɓellere to hun noon ko laati tortanani terɗe jomum sabu terɗen enda no wawi tawe sirenaki fa ɓeydo wakkati muɗum ko jomum sin se ɓeydo nenene kay terɗen enen tampan sanne nder majjum du kasen eɗen andi safareji noon laatiɗe na kulle goɗɗe ko wiyete ɓandu ndu sey gollida ko wowa golludde jonkay sey ɓandu ndun tinno no fooɗa lamɗan e ɓellere e nebbam ngam heɓa fay fayre nde waɗa to hun noon ko laati ɗum fooɗnan jomum ñaw
bongu des maladies qui sont chroniques.
Ɗum woni joni jomum foɗani hoore mum ñawije na
la importance à ça.
Nonni noon e dow tewtugol wodde e ngari sey jomum yaa ñawa jonka si ñawi fuu ñawgu jomum durudditto sabu ɓandu jomum muuyay wakkati mo hedde ɓellere nde to tirsinama sey filo ɓellere nde endam dow yarugol hono safareji ɗi wakkati gol safareji ɗi eɗi laati jaati hono ko wawi memude ɓernde jomum fa waɗa na walla ɓernde eɗi laati fa hannde du toke noon ko wawi natude ɓooƴe jomum torra ɗum maadu kon nan safareji ɗin no jaa nanga heyre jomum naadu fe nguru jomum e hoore mum nguru ɓandu mum ngam nguru ngun kay hoore mum a yii so wiyama sey fayire sembe hinnoto no fooɗo e fooɗagol ngol du no wawi waddude gacce sanne sey ya heɓa ñawuji bonɗi laatiɗi jokka kañƴi woni ko darto filo safare muɗum
allez vous battre contre la maladie
an loctorojo ɗume towa to ma dow ɗum
donc moi je pense que
ko milami ni woni min kay hono hun noon ko laati saɗorma mawɗo noon ɗum saabi ba ono ko ɗum suuli on eɗum han ɗum suuna himɓe fuu sabu ɗum laatake rafi cellal himɓe ɓen e rafi cellal himɓe fuɗa ndenne sey en fuu immoɗen darɗe neɗɗo fooda ballaga mum keɓen dorude e majjum ngam batte himɓe heɓa cellal muɗum en dow accugol hono yarugol safareji ɗi laatiɗi no ɗon torra himɓe sanne
charge qui pourrait lui être nocive.